hashtag chill. Umuluba fitim sky ni spark.
Is Serena on the
bed? Mr. Turner.
Mr. Turner.
Can I call my name?
Yeah. You have been alright. Yeah.
Sky dollars in the building. It's your skinny that's better not so. It's better not, it's better not so.
Bunny House Music.
Kali Kali. Okay. I got videos.
We mon en sansa, eshon de miranga. Naine winne, da pita mugulanda. Fira mkosera, limunda fira nukulala mayo. Mwirambuena mundi muntu fenda tembe nukana inde.
Nishaba nandi bambika pakutumpa. Budget ya babambishi bapele. Kumponya kilo chiwele weli. Dekonso kuwa manga wa muna tulia. Kumbiftitika kuwa ya waya. Niso mwine eumono futuenda. Dete mkutane nishikuwa tandeshpenda.
Mwimone nsansa, eshonde miranga. Naine winde, ndapita mugulanda.
Shila kalipa kwa chila la peta. Ziyali wako wino nga na kwewa mpala ukalu. Wakushipa vepa nondi fingi fwae kaka. Ndawa kumbwa kashwala nkumbwa. Nkabe kofenga ulia na inatinga ulia. Chisho chowaini na kashinjaga wali. Walipona mane kashita tatapali. Tuturi wako pepe la kole sapa.